ngapi manze nilikushow history ya pombe uache.
Acha manze.
Oh, amani shiro, amani shiro.
Shiro mwichayo.
Wacha pombe manze, wacha pombe.
Tusha prove ni skill aina wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true wa tufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better.
Usini advice, usini advice. Usini advice, usini advice. Usini advice, usini advice. Usini advice.
Pereka mchene huko. Sina time weka nyaka.
Usini advice.
Lazima ni pige serehe. Before bana nizeheke.
Sherehe siku hizi za mas. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, tunajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusini advice, usini advice. Miusini advice, miusini advice. Usini advice. Miusini advice, miusini advice.
Pereka mchene huko, sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige serehe, before bana nizeeke.
Jackie, buda nime nyam nyam, po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam, tujasema nyam. To see once na see twice, kitu kama maradas. Ili kwa tam tam at fast, but sasa shimi ya advice. Sindo yangu vast, 12 bars, kani das. Unalipa katu, sijo karibas. Chunta cast, nanta piga pass. Kwa wangu matak, sauta love.
Usini advice, usini advice, usini advice, usini advice, usini advice, usini advice.
Pereka mchene huko, sina time weka nyaka.
Usini advice.
Lazima nipige serehe, before bana nizeeke.
Usini advice.
Pereka mchene huko, sina time weka nyaka.
Usini advice.
Lazima nipige serehe, before bana nizeeke.
Like a boy.